It's a remix now. Freako B collabo with Bamoyego. Disco Masho.
I come in Kilara. Kilara baby. Oh, oh, Kilara. Kilara baby. Goti moche chomye. Agonin. Goti moche chomye. Agonin.
Baby, mina wewe. Sawana kivuli. Domana hatuachani. Penzi ni wawili. Sawana Raila. Na wake ija. Sawana Uhuru. Na pia waku wake. Goma nimeimba. Imekwa dedication. Na kudedication. Usini sahau.
Coming live.
Ngololo, ngololo. Ngololo, ngololo.
Emily,
Wahitaji penzi, penzi nitakupa, ili usinisepe, mimi nilivosepwa, na kuahidi penzi, ili langu tamtam, ni amelava, and not a fighter, and I will fight for what I love,
fight for
baby,
you, baby
nakupenda, mimi sitokwacha.
Dance, Kilara, Kilara baby, dance, Kilara, Kilara baby, oh Johnny, Kilara, Kilara baby, oh, oh, oh Kilara, Kilara baby, koti moche chomye, agoni, koti moche chomye, agoni.
Baby penzi ni watu wawili. Na ndo mana naomba uniamini. Mimi nawe paka kifo. Na kuomba usije niache.
Freako
B mimi nimedata kwako.
Kona.
Na ndo mana wanazidi chonga. Wakichonga
baby,
sisi tuko nawe. Maisha yetu inazidi endelea.
Sema hai, man.
Lara baby, ona uniamini.
Sema hai,
nyumba yangu mimi naipenda. Na ndo mana naomba uilinde. Shida zipo. Baby zitakwisha. Wakichonga ni baraka kwetu.
Mungu
wetu anatuona sisi. Na ndo mana usiniache baby. Freako B ninazo mali.
Acha mimi Kilara. Kilara baby. Oh, oh, oh Kilara. Kilara baby. Kigitu yetu wan. Supermarket. Kigitu yetu wan.
Kilara baby.
Supermarket, ikialishewe Clara. Clara baby, ikialishe Kilara. Clara baby,
like a journey baby. Don't mind baby, this is Kenya. And we are going live to Tanzania, Uganda. And America baby,
Kemi dance
baby, Nairobi.
Nairobi
people, baby like you.
Kemi dance, oh, Clara. Clara baby. Koti moche chomye. Agonin. Koti moche chomye. Agonin. Achomye Kilara. Kilara baby. Achomye Kilara. Kilara baby. Oh, oh, oh Kilara. Kilara dia. Oh, oh, oh Kilara. Kilara dia.